Venti. Asenge tontenge na waloka wale kanka. Audio to him to di make him mata no kawa.
Kebu be chukune tenmi.
Iya ho kanka.
Amara chukune chukune tenmi.
Atoro mi make him mata na ndu di ta. Gwa mara chineke. Ni neche na bata aru we shi ki ne wegi sugo bola. Ogwa mara chineke.
Amara chukune tenmi.
Nini ni tuwa fono mochi ketata, oba mara chineke. Leke no mochi neke jiga zeki. Aruwe shenike. Imana no oba mara chineke. Obo gine kike jiwe puga chichi neke nono dudu tuwa. Mobu gine neke ne, sena bututu. Nihina chineke adige riji, odige riede. Nani otuto ka chineke ine. Surum wabwa Amana chineke Baoba Nibayina Nesia Mboji Jehovah is ura nyoke Kayigwone
Amarengi baroba nebe mno Opio mage sugoro moki Amarengi baroba nebe Amara chineke na baro banebe mnoe Ozuwaro muki Amara yeye Meso ma chineke baro banebe mnoe Ibi ma yezuwaro muki Amara yeye Amara yeye Amara yezuwaro muki Iwuna ya chuku baro banebe mnoe Amara yezuwaro muki Meso ma yeye
Chime chime chine kobyo miko Na imela o Jiova imela o Obio ma yesu wono moke Meso ma yi baro ba nebe mno chineke na deji
Nwe gi mo lo cha mo bo le do ke nge ji we kuga chige chineke Na meso ma nke gi omo gi bu Jehova ne
leso Nge ni kuga chige
Nani apo chuto kanji bia Mune zinu lo mese ni chineke Imela Ni Amara gine bai no
Chineke baro banebe mno meso ma yesu woro muki Amara gie yesu woro muki Idi ma chuku baro banebe mno ye obyo ma yesu woro muki Meso ma gie meso ma yesu woro banebe mno
Sip Oh glory Uyo obyo ma ka chineke bu Obu chineke, obye bere Anye dunye kele
Obu chionye obye bere Obu chionye obye omiko Oye bioma kibo Amaragi yesu wadungu Asim ni bu chineke obye bere Ibu chineke obye omiko
Ibu chineke obyo miko
onye obi omiko na onye obi amara na onye obi ebere ka Chineke kwụsị niile nke ndị agha bụ. Ka anyị were na-ekele weghachiri Chineke na mkpuchite ya n'ebe anyị nọ ebe n'ụwa ya, n'ihi na ọ bụ Chineke obi ebere na Chineke onye obi amiko. Ọ bụ chi onye obi ebere, ọ bụ chi onye obi amiko, ọ bụ chi onye obi ebere, ọ bụ chi onye ịhụnanya. Ebube dike na-eme na-eme buka, ọlọmị na-alụrụ nwa ebuka. Ebube dike kwuchite gị ebuka n'ezinụlọ m. Nnapụta gị ebuka n'ezinụlọ m. Nnọnyere ọma gị ebuka n'ezinụlọ m. Olisa mma mma o, Olisa mma mma o, Chineke mma mma yi, Chineke obi mma. Ọ bụrụ na ị gaa n'ụlọ ọgwụ tata wee legharịa anya wee hụ ihe na-eme tata, ị ga-enye Chineke kele n'ihu na ya Chineke na-emesi ụlọ gị nọ, n'ihi na gị onwe gị aka gị ndị ahụ mma bụ ndị na-ebu akwa taa bụ n'ọgwụ ka ha nwere onwe ha pụọ na-adị anya ka ha nọ n'ime ya. Chineke emela wee napụta m. Olisa, ebubela m okwesị taa, ana m aṅụrị ọṅụ n'ihi na nwa eze ka m. Olisa, ebubela m okwesị, Chineke ebubela m okwesị, aṅụrịwala m, aṅụrịwala m taa, aṅụrịwala m, aṅụrịwala m taa, aṅụrịwala m, aṅụrịwala m taa. Onye biri igwe bubela m okwesị, Chineke bubela m okwesị, Chineke bubela m okwesị, Chineke bubela m okwesị. Igwe mama masa masa Chineke kelibe kibu, oke mmiri na-egbugbe Chineke kelibe kibu, mama ide jinum Chineke kigwe kibu, oke mmiri na-egbugbe Chineke kelibe kibu, mama masa masa chioma amakure zurike anyanwụ ụtụtụ chukwuma ide jinum. Ama n'ime ụwa Chineke ewezụga gị, ọ dịghị onye ọzọ chi m. Ọkwa gị bụ onye gburu m okwesị tata, achịwala m. Ibubela n'ụmụ okwesị, ibubela n'ụmụ okwesị, ibubela n'ụmụ okwesị, Chineke na-ebubela m okwesị. Nweze ka m bụ nweze, nweze nweze ka m bụ, abụ m nweze n'ime ụwa. Nna m bụ eze, nwa eze ka m onwe m bụ. Shekina, gaba ụja dị gị. Chiome bubela m okwesị, Chineke na-ebubela m okwesị taa. Ụmụwa bịa n'ulele, ụmụwa bịa n'ulele, onye chebe n'ọsọ bịa gene. Bịa nwunye Chukwu na-eme, Chukwu na-eme, Chukwu na-eme. no juru manya o Ime chukwu ni lima no juru manya o Obe bube chineke na lo
Olo chukwu ni lima no
Ibu me na mokwe se Ibu me na mokwe se Ibu me na mokwe se
Ati bala nune Ati bala nune Ati bala nune
Anoli sa mama Chineke na deje Oli sa mama Bubela mo bese, chineke bubela mo bese.
Oni se bubela mo bese,
chineke bubela mo bese. Chineke bubela mo bese,
chineke bubela mo bese.
Oni se bubela mo bese, chineke bubela mo bese. Chineke bubela mo bese.
I to Chineke ni na Chineke bese. Obu ya bese, kena chili we na chilo fa. Obu yo mo ya bo ya mo bese ta.
Na ye bubele bese. Tuya tuya no bese, tuya tuya no bese.
Tuya tuya no bese, tuya tuya no bese.
BibuSongs.com.
Ese 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 kachukuru. Uye ni mojo na nulu ya tuya tuya no bese.
Tuya tuya no bese, tuya tuya no bese.
Omo lo.
Ọba jojo kam na jojo. Dị ka ndị na-eso ya tụrụ n'ụbọchị ahụ.
Be you when you have Jesus, you make a billion mini whistle to our way. I don't know, cause
you know,
let it all hang in the way. You always say, I have my rocking a work up. Never mini naked at it. Now, so go, cause you know, I'm here. When I hold up, Jesus. We put up with every minute when you see a living day, Jesus. I didn't know what you have any more. You make a highway, honey. We more Jesus. Jesus, believe me. We're by the meaning by every minute we're so tall. We're not
keeping on
over. Imagine Jesus. The balance is good in Batata. I need a whistle to our way. Because of the one who will grab one, draw. I have my beginning catching a cable.
You will make it. You will make
it. You will make it.
You will make it. You will
make it.
You will make
it. You will make it. You will make it. You will make it. You will make it. You will make it.
You will make it. You will make it. You will make it. You will make it. You will make it. You will make Ike kike bube dike kachukubo Uke mirine bube chine kubyoma Osiri mwadiri nina chine kubyoma Ike bama nili chine kubyoma me Opagi banya ututu choma bube dike
Ochila suma
Uye sirafili mini dene chuye wede dunu bocha
Chine bomba
Uye sirongu dene du
God is the mighty one in battle. Origo yene so chineke we talk. Can I dig a wemedi we lota? Nihina, only shaga ka chineke anye.
Omega, what is the Alpha and Omega? What is the mighty battle?
music at ibosongs.com.